abafethu nenkingi ndozama zingvume ngithi linda ngikhulume minipila ingvume abafethu nenkingi ndozama zingvume ngithi linda ngikhulume minipila ingvume cutting zabalaza bengisabalaza cutting ngizamile kodwa akulunganga iphiyaro ngibhadalile nalapha kuqondananga mina lomculo ngupilile iwona ongangiphilelanga ukube lomculo wangiphilela ekweni lami ngaba banyundelanga ngenze inguma nosicibi inkosi yamacoka makulunganga ngenze inguma nophikzulu nalapha kuqondananga sathu yaphela umjulu nosenamila kuzwakalanga cutting zabalaza bengisabalaza cutting zabalaza bengisabalaza cutting zabalaza zabalaza cutting zabalaza Tito yenze lukho kekhaya yena ohlele thembi lokuthi ngelinye ilanga lezindlewayo zivuka ngalomculo womfana ikade siko lusuka katingizabalaza kulikhulu ngiqinisa iproject esonkanini akumafichi abukisa inabacula baziwayo kodwa ngangithi izongiphakamisa uma kuyisandla somuntu sekwanele ngicela ushwele abafethu nenkingi ndozama zingvume ngithi linda ngikhulume minipila ingvume abafethu nenkingi ndozama zingvume ngithi linda ngikhulume minipila ingvume cutting zabalaza bengisabalaza cutting zabalaza bengisabalaza cutting zabalaza zabalaza cutting zabalaza zabalaza cutting zabalaza bengisabalaza cutting Zabalaza, 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 Zabalaza.